Oro imadara ana wanda wattumo cilol jorbol woni ko jobiyaaji goto yita yo barado nyande joyleru janvier jappendu yo dum domo nok gollirde telecommunication nokko o hirsa se yiyamun bama e wi daranibe odo imadara famingol non imade mudun hollitinde jamaaje de tidalaji di jobiyaabe gondi handen Mariam Keita lollirdo Blanche Noire gonde walde malinkobe kabar denagu yimbe jobiyaabe wonko sefi kel demmo
fanda imadara jamen di kum ngaji jago bama kuddi woni faminde jamarle wiide njubiya ko wona fay nyaw bondo min pamina be dun kalati allahji dimin jogi holitinde be kasintune amen bangal hinade ngurdam dimin jeli wona kambe ko mabbe
e wi mo men kaldi o hakkeji be do njubiyaabe non an gondi e nirkaade fasanne be de handu satuji e be kettina sera yimbe njubiyaabe be yo yimbe dirantebe bangal golleji di galana yo kabaru gondudo jaati e yarde yeso
an e hakkilo yogaabe ni a hurtini debbo njubiyaajo heban jawdi tagal kutungoji di sobe boyi wala ko umji den be ngadan debbo o sere fayle buli di ne yaa fufu yimbele na tuta do amen sabbi be mila wiide soni be ngadaay non be keban biddo njubiyaajo
di duubi chakitiide le afrik no yimbe temen jeddon njubiyaabe goni be nyaaw pide bangal nguru hewti dum ben batte wayde tan hebude pomati churo nange e leko wadde de holliti mali do e be kew yimbe njubiyaabe be baawa deddo ledde
andon leruji didi fuf min kani wujude nebam dam yalla pat fe min keba wiete cancer do nguru terde amen ka andon pomati on atidi ciogu san
e wi lami be commune tatabo bamako do non dabereji bangal sariya bamama fa o do kabar habbe mon ittigol wonkiji be do jubiya mamadou kuyate non o tindinowo mairie commune tatabo wonko sefi keldemmo
sikie an masiba o do kabar o fuf yo ko wara horoji ngarata fewde mabbe an hani sariya golle kambadun bangal sara to fanatun lamu kobe ami adi wadde bawde mabbe yalla kala gollube dun nanata e juude bangi goddo dun ene gondi faminde kabitibe be bur fuf kambe pulisabe be pama wiide anahani be gatana be do yimbele hakilo kala wattu so be matiti allahji mabbe ettino drade darde mabbe batte be do njubiyabe
fay ko dabaleji fu bama fa habugol e tabade du akeji tomante en njubiyabe be heddo e wonde o dardi wailtagol wa hakilaji jamaje de fewde be do yimbe ngoyo no dang programme d'engagement civique go USAID darani al musaddamu